Green Rose Brackets.
The music just turns CK me on.
Beats.
It's a CZ, Bolosi. Yeah, produced by CK again.
On the board.
Yeah, okay.
Dagisa ina pyatima ifedi magondana kunena mosa pyatira tizalo yali mozi bazenjela mandali jae na matida kumambuya matidalisa ndabonya sitebe unjoya mujiko ndiye yesi mistake ndikwire nkono batsija tiyende sikana dzekukhata futika kuti ziyende ubwese dafizi wolomane litapeya ali ndifafiti nanga bwanji timapemphera ukasandisiya ngati koma zandiseka
asayesa chikondi chimandipeta ngati sengwa.
Kalipo kulinga utatosako maganizo kala kwatu iwe wachosako sikola maluwa maluwa wandionesa kastoma wako mujiko ndi wandiodesa ndaponya sitebe unjoya mujiko ndi yisi mistake ndikufuna zikugwira dei ile ngati cheke ulishapo kuma manja manga musunga ndi cheke ndizasiya mama zoona ndi acheche ndine wofunika zafuna kulandira chenje ngati mankwala iweyo moyo kutalikisa zoruza ndisiya pamavuto ukukaikisa
Gadizo wa wazuli lang, magolo wang wa wazuli lang.
Baby, no.
Nisa jage kwati,